Sometimes not feel love. Nip it easy. Akaumba mapenzi, akaumba na wivu. Dalili ya mvua kwa mawingu. Kweli mapenzi moto, nambuli ya majivu. You can see, I'm losing my mind. Why you might be to mine, maina chalo liyo. Siwezi, wendo yangu size. Come to me my right, my heart is beating low. Oh, oh. Ah, unanikosea. Oh, oh. Atakavyo kani salala. Oh, ido, mapenzi anauma. Oh, ido, mapenzi anauma. You can see, I'm losing my mind. Why you might be to mine? Mine a chalo liyo.